city, city.
CB Snare, Snare the Marcha Beats, boy.
King Charles Edge,
you know my name.
Hollywood Records.
Dip to by them.
Exclusive from Sam up to CD.
This city. Now your boy, Marcha.
Beliga.
We send out your money, way. If for Chile, Shana. We send out your money, way. If for Chile, Ilya. Mapele chamu sana bashani ne ulichikaliwe ha. Shana poka kumkote bafulamine ulichikaliwe. Hicho Dorothy. Iwe chidolothi. Hicho Dorothy.
Hicho Dorothy.
Address it again.
Dolo dolo wasokoleza bose pano bachipanda. Bamai bakobete mwantiva na bala. Mamene usushila monga uchitira dala. Walengeza mapela banko peneka peneka peneka. Langa teni menti, wene ya kutambila tambila. Haibala na kunyumba kutikuli madaje. Tanafe chansi, nikumale nikufake na pabogade. Kaviri webo, fionse wali sungapo. Yoni dia matresi, self contendi ni webo.
Mwisa na uchi mwona iwe, efo chile shana. Mwisa na uchi mwona iwe, efo chile ilila. Mapele chamu sana bashani ne ulichikaliwe. Shana poka kumkote bafulamine ulichikaliwe. Hicho Dorothy. Iwe chi Dorothy. Hicho Dorothy.
Yeah.
Again, again,
listen
again.
Wamuona utati olothi. Alina hip set back munga chumbaso. Oh I so new. Wase bango kampani sina machi. Bila pafupu ni pase peki mba mwene semu. Olo unifini leko semba pele demo. Nicho kupia hot flesh munga chape cheni kuishiko. Ukani formela zapo kuona tail munga kunchito. Shakube pala kunu moko lepika. Eto bwela foku pwene kango lepita. Iwe nile ako kuchila fela diolika. Dorothy na sefe na iwe.
Wisa na uchi mwona iwe. Efo chile shana. Pusha na uchi mwona iwe. Efo chile ilila. Mapele chamu sana bashani ne ulichikaliwe. Shana poka kumkote bafulamine ulichikaliwe. Hicho Dorothy. Iwe chi Dorothy. Hicho Dorothy. Again, again, again.
Chili na mafika. Chika kwira dance floor, bose vama pozinga. Kulibe ni voku watila. Wakachuona, bose vama peneka ta. Chakwa ta figa dadi. Yeneyo nshikuta. Iye na tai moneka moneka. Shae mpaka kwa temotani.
Aijanganisa kwete munga chalo ni kusira. Wanipanga bizenize na funo ya mpo kusira. Walisokoleza iwe dolo. Usafina futi iwe lolo. Chidi uza kena dance njenodo. Ucho tweke na futi mbala nisha mashoko. Yaba pamunu tayapu na mashoko. Let's go.
Mwisha na uchi mwona iwe. Efo chile shana. Mwisha na uchi mwona iwe. Efo chile ilila. Mapele chamu sana bashani ne ulichikaliwe. Shana poka kumkote bafulamine ulichikaliwe. Hicho Dorothy. Iwe chi Dorothy. Hicho Dorothy. Again, again, again.
Exclusive from ZamUp.co
Hollywood.